በልተማ ወልን ሰነጋ ቪኦኤ ፋን ኦሮሞ ጀጋ ሱጅርተን ዲያዳ ቪኦኤ ኦሮሞ ወይታታ ግጅማታ ገልገል ሰዓት ለማውረከ አክሳቲ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲዳም ለማ ዲዳም ሻን ሶዶም ተኮፊ ቪኦኤ 24 ናይል ሰዓት ራሰኒ ደበርሽኒ ያዩ ጀልቀም ጅማታ ደውለሲ ሶዶም ተኮ በርኩም ለማፍ ዲዳማ ኬስ ጀር ኢድ ሙባረክ የቻና ገሰንፎን ኦሊንካይና ጉማዩ የጌ አጫሉ እንደሳ ጄሰን እንዱበት ፍንፍነት ዋነዱት ታይ ነማዋን ቀይሳት ታይ ፍማኒ ሳት ታይ አርግጀሪ ዱብፍ ትጋፈታማ ደብሪሱም ኦሮሞ ቦዳ ወዲብሳ ትርባል ለማፍ ማናባው ደዋኒ ጀዳንካኔ አማ ሁጂ ደቤት ንጂ ጅራጀን አሜሪካን ጂያፉሪን ዱበትና ሚሲቡልች ፍለት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፍላኖ አሜሪካ ድረት ሲንጀ ጅቹንሳ አዱኛ ማታዱቤ ታውጀርት ፍላኖ ከዱራፍ ዱበሲ ሱዳን ለኮንግረስ አሜሪካት ዋነር ከምኸይ ሳክቶክ ናሞቶ ዱንትም
አከሞልተን ለጌሰቱ ተገኛ ወዱ አራፋኒ ነሞዳ አንዲቲ መጋላድ ረዋኬ ሰት ለኮፕስ ነሞተ ቫይረስ ኮሮናን ቀበመኒ ባዬ ደበሌ በፍሪፍሽን ተመገይ ለኮብስኩን በቀጥቶታፍ ጎዳንቶተ ሶማሊያ ራብ የትዴቢያኒፍ ሂደምቶታ ገተኩ ከኑፍኬ ሳቀቡ ተውኒስ በከመጅራ መጋላንድ ረዳዋድ ኡኩብሰቶተ ከነወላኑፍ ጀቸ መንኔም በርኖታ መጋለትኬሳ የሮፍ ገር ሆስፒታል ወላንሰ ኡኩብሰቶታ ትጅጅርተ ጅርት ጀዳድስ ቸኮል ድረዳዋራ ሙሚች ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ግዱ ከነወገኖተ ፓርቲ ለሞርሚቶታ ወሊን ድሞተ ቢያለሳ ከየሮ አማረት መሬተን ጅራን ዲሞን ማሪፍ ያተን ዋዮላንቱማ ሴራ ዋይ ሄዳለ ገበያ ዲመፍለኖ ዲመማሪፍ ወሊገልቴ ቢያለ ሳተውንስ በከመጅራ ዲመከነላልቺ ሱዳን ኢርማቶ ተመርቻ ከሳ ከነን ቪኦኤ ናሶፕሲሰ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ፕሮፌሰር መረራ ጉድና ኦቦ የሽዋሰ ሰፋፍ ገመሞቱማ ቲሞ ቡንጉሱ ጥላውን ዋይ ሞቱማን ኦከረቅ የኛ ከናወጂን ሃለወል ቀበቴን ወገኖ ተዳቦተ ሲያሳይ ዳጅሩራ ከነፈ ዲሞ ተመርቻ ረትካን ረትያደ ወልፈካታ ቀበን ፕሮፌሰር መረራ ጉድና ፕሮፌሰር መረራ ጉድና ወገኖኒ ሲያሳ መነን ዳቲ ከመኒ መሪ ወሊገልቴ ቢያለ ሳትርማቹ ቀበን ጀቹ ሳኒ መለስካቸውማ ፍንፍኔ ረገባ ሲጅራ ቡልቺሰናኑ በነሻንጉል ጉሙዝ አናጉባ ገንደ አልመሃል ጅረሙ ከሰከን ንጅራተን ጠለቶን ሰባማራ ከሌሳ ሌላን እኝማ ከኘት ጥየፈት ኑረት ገገ ሰመጅረጀደን ከነን ቪኦኤን ዱብሰ ጅራቶን ገንደሰና ከሌሳ ዋሬ ጀለ ገረሳአቲ ሸኒት ሁምኖን ሂደተን ኡቱሳን ቆና ረጅረኒ አሌላ ረትራዎቹ ራፈና ዱፈን ፊገኒ ጀላባውሳኒ ቀበኛን ሳኒ ገሩ ጉቱማት በርበዳው ዱበተን የሮማ ከነት ነሙን ኩመለማ ኦልታን ሶዳተኒ ናኖ ሰነገለክ ሰኒ ኤሱ ሳኒስ ዱበተኒ ጅሩ ቡልቺ ሰናኖ በኒሻንጉል ጉሙዚ ተወገናን ቢሮ ቡልቺ ሳብ ነገኛ ኦብ አብዱልአዚዝ መሐመድ ዋይ መከና ጋፈተመኒ ኦዲፈኑን ሳን ደቀበ ተኮለ ያከንጅረ ዱበተን ከንየሮማ አና ጉባኬ ሰተርገመን ከንየሮማ አና ጉባኬ ሰተርገመን ኢታና አጀጃውም ፖሊሲ አዳናኖ ሰናፊ ኮሚሽነራ ኮሚሽነር ፖሊሲ ናንቻ ተለፎን አርገቹፍ ያሊንጎን ሚልኮቭ ነጀታ ሰርምዝጋናው ባህር ዳርራ ቡልቺ ሲናኖ ሲዳማ ሃራን ቃሞተ በየትጄ ቁፍ ጨራቂ ጎዳኒፍ ጨራከን ከንኒስ ሞቱማ ፌደራላ ወሊን አበቹራን ነጋፍ በዳዲና ፈቆጀቱ ፓርቲን በዳዲና ናንቻ ኢብሰረባሴን በክሲጀራ ጀቹን ዮናታን ዘብሪዮስ አዋሳራ ገባሴጅራ ገነ ከነ ሰደርካ በያለ ሳት ቢቅልቱሌ ቢሊዮን ሸን ዳቡፍ ከሮረባ ፈመከሳ ናኑንሱን ጉያቶኩት ቢቅልቱሌ ሚሊዮን ኩደ ተኩ ዳቡ ሳፊ አንጋዶሌ ሰሶዶም በረኩመ ለማፍ ኩደ ለማት ቢቅልቱሌ ኩመ ዲበለማፍ ኩመ ኩደ ሸን ከዳቡተው እትጋፈተማን ፓርቲ በዳዲና ናኑ ስዳማ ኦብ አብርሃም ማርሻሎ ዱበተን ይጅራን ናኑን ሃራንኩን ኤጎንዴ ሰሜአስ ደርገጎተ ኩመ ዲበተኮ ኩመ ፍርተም ይሸኒፍ ጫራ ሆጂ በኑፍ ከሮርፈቹ ሳሌ ዱበተ ሸኒፍ ጨራሁ ጂበኑፍ ከሮፈቹሳ ኢብሰበይ ሰነከሰት ኤራሜጅ ራጀዳ ዮናታን ዘብዲዮ ሳዋሳራ ኬንያን ቦር አገየቶ ኩበረኩመ ለማፍ ድግደማ ኤገልቴ በለሊት አያራ ኢድለዱኛ ሰበባ ቫይረስ ኮሮናቲን ቢየሼራ ኩቴ ቱር ተጀልቀቡ ጅርቲ ሚኒስተር ካቢኔ ከገጅበ ቢየቲ ከሌሳ ኢብሰገነኒን ቢየቲ ለሚሌ ቢዮቶ ኩደቶ ኮቆፋ ከስመቹ ጅርቱ ተውዱበተን ከነንኬ ሳቶ ኩ ጣያራ ዳንዲቅ ለንሳ ኢትዮጵያ ተውኒስ በከመጅራ ገልሞዳዊቱ ናይሮቢ ረገባሲ
Baruu hagayya tokko bara 2020 kaasee Keeniyaan karra ishee ji'a sadii oliif cufaa ture balalii sararri xiyyaara addunyaaf saaquuf jetti. James Macharia, ministeera geejjibaa fi misooma magaalaa Keeniyaa ibsa kaleessa kennaniin Keeniyaan lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiilee biyya alaa 11 callaaf gara biyya isheetti akka seenan eeyyamti jechuun dubbatan.
This countries which I'm going to mention here will be the initial list from which we shall be allowing passengers to come from.
Mr. Macharian gulantaa biyya isaanii Keeniyaan lammiilee biyyootan biyya alaa 11 kan akka gara Keeniyaatti dhufan eeyyamteefis biyya isaaniitti tatamsa'inni koronaa jiru xiqqoo waan ta'eef jechuun ibsani.
The protocol has therefore confirmed as follows. 1. All arriving passengers.
Akkas jedhu Mr. Macharian, kara deemtonni gara Keeniyaa dhufan kamuu wanti isaan hordofuu qaban tokkoffaa PCR ka jedhamu qorannoo dhibee koronaa irraa bilisa ta'uu isaanii agarsiisu qabaachuudha qabu. Lammii ho'i qaama isaanii digirii seentigireedii 37.5 gadi ta'uu qaba. Qufaa akkasumas mataa dhukkubbii fi mallattoo dhibee koronaa kaan irraa bilisa ta'uudha qabu. Waraqaan PCR isaaniis bu'aa qorannoo ka'utu deemsa hin jalqabin dura sa'aatii 9:30 keessatti qorataman ta'uudha qaba jechuun dubbatu.
They have been tested 96 hours before travel.
Mr. Macharian dabalanii eeyyamni amma lammiilee biyyootan 11 kenname kun yeroo yerootti ilaalamee kan fooyya'uudha jedhu. Torbee amma keessa dabarre kana jalqaba irratti pirezidaantiin biyyatti Uhuru Kenyatta yoo ibsa kennan sababaaleen Keeniyaa balalii xiyyaaraa eeyyamamuuf jiru kanaaf dhaabbileen tajaajila geejjibaa xiyyaaraan kennan shan eeyyama argachuu eeranii turan. Warra eerame kana keessaa dhaabbanni sararri daandii xiyyaaraa Itoophiyaa hin jiru. Sararri daandii Itoophiyaa gaanfa fi kibba giddugaleessa Afrikaatti magaala giddugaleettii daldalaa fi investimentii kan jedhamtu Nairoobiitti balalii xiyyaaraa idileeti qaba. Obbo Girmaa Mogees naannochatti bakka bu'aan dhaabbatichaa sararri daandii xiyyaaraa Itoophiyaas eeyyama mootummaa Keeniyaa irraa argateera jedhu.
Itoophiyaa Ayyar Mangadam diggaami Nairoobii beekan 4 gizee indibar wada Mombaasaa dammoo beekan 2 gizee indibar faqaarsat ta'unaal.
Akkas jedhu Obbo Girmaan. Sararri daandii xiyyaara Itoophiyaas gara Nairoobii akkasumas Mombaasaatti bararuuf eeyyama argatee jira. Borganama sararawwan daandii xiyyaara gara biyya kanaatti dhufan keessaa tokkos sararri daandii Itoophiyaati jechuun dubbatu.
Wada Nairoobii barraa bamajammeraa kan Itoophiyaa Ayyar Mangadam.
Har'as ministeerri fayyaa Keeniyaa akka beeksisetti biyyattii keessatti sa'aatii 24 darban kana qofaa keessatti namoonni 16 dhibee koronaan lubbuun darbuu 700 ol ammoo dhibee kanaan faalamuu isaanii fo'umsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii fi dhukkubichaan du'anii dabaluutti fufee jira. Aangawoonni eegumsa fayyaa biyyattii olaanoon 3 haalatti mootummaan waayit haawus dhukkubichaaf deebii kennaa jiru irratti har'a koree mana maree Yuunaayitid Isteetsi duratti dhugaa ba'aa jiran. Ogeessa olaanaa dhimma dhukkubsattoota daariqaa biyyattii Dr. Anthony Fauci, daayirektara waaltaalee to'annaa fi ittisa dhukkubootaa Dr. Robert Redfieldiif mootummaa Trumpitti hoogganaa dhimma qorannaa vaayirasii koronaa kataan itti aanaa ministeera fayyaa biyyatti Admiral Brett Growriti ogeeyyiin olaanoon arra koree mana maree duratti dhiyaachuudhaan yaada isaanii kennan. Yuunaayitid Isteetsi keessatti agammaatti namoonni COVID-19 qabaman gara 4,000,000 walakkaa yoo ta'an kanneen vaayirasichaan du'an immoo 100,152 ta'anii jiru. Guutummaa addunyaa irratti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii walumaa galatti 17,300 ga'ee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp kaleessa sagaleen filannoo xalayaa erguudhaan kennamu filannoo pireezidaantummaa baatii sadaasa dhufuu geggeessamu dhuga dhabeessa yookaan immoo kan sobaa taasisu mala jechuudhaan yoo yeroo filannoo achi butuun danda'ama ta'e gaafatanii jiru. Yaanni Tiraamp fuula Tiwiitar isaanii irratti kennan kun waajira mana maree Yuunaayitid Isteetsi yookaan immoo Kaapitol Hiil bakka ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo dhuga ba'iinsa kennaa jiranitti walfalmii kaasee jira. Gabaasaa Sindiseen soraatu dhiyeessa.
Wanta pireezidaantii irraan dhaga'in pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp filannoo bara kanaa durasiisinaa jedhetiin dubbate. Ameerikaan guyyaa 160 keessa pireezidaantii filatti. Namni gaafa filannoo kan dhufu hin dandeenye immoo poosta ergeetiin filachuu danda'a. Kun seerun biitanaati. Filannoo Ameerikaa duratti dabarsinaa jechuu tan irratti ammoo addunyaan jecha pireezidaanti Tiraamp kanaan tun ni waamama jechuu jirti. Pireezidaantiin Ameerikaa filannoo guyyaa qabaniif irraa durattiif duuba chochoosuullee hin danda'u. Hojii isaallee miti. Filannoon Ameerikaa sadaasa sadii irra oolti. Duratti niittuu duuballee itti niittu. Kongireesi Ameerikaa seera kan baas garaayyuu. Tiraamp ammoo aga namni cufti itti qophaa'utti filannoo tana dabarsuu mallee jedhe. Paartii Demokiraat keessa namni hedduun jecha Tiraamp kanaayyuu maadeffatetti ministeera hajaa alaa Ameerikaa Maayik Poompiyootiin Tiraamp filannoo durattiisuu hin danda'amu hin danda'u jedhanii gaafatan. akkana jedhe Pompeyoon, filannoo dhugaata nama cuftii abdii keessa qabaateetiin itti gammadu qabaachuu feena jedhe. Kongireesmaan Tom Udall nam paartii demokiraat keessa hojjetu. Tiraamp filannoo dhufti irratti yooyyuu fakkeennaaf moo'ame jedheetiin nam dhibii dabarsuusaa irratti shakkiin jiraachuunu demokiraasii Ameerikaa tan addunyaa irratti qancarsuu jiraa jedhu. Yooyyuu Tiraamp filannoo badhaana irratti moo'ameetiin irra buutii atumaan jettaa jedhanii gaafatan Mike Pompeo ministeera ajaa'ala Ameerikaa akkan jedhu. Senator an waan marroo 15 sila jedhan kana eellee yookaan iyyoollee hin jedhu. An akkum duruu iyyuu jecha ba'e seeraaf heeraan buluu fedha. Duriillee sunumaan deema ammallee tanuma jiraa jedhu Pompeoon. Man maree Ameerikaatti itti gaafatamaan paartii Ripaabilikaan Kevin McCarthy pirezidaantiin Ameerikaa namii poostaa ergeetiin abba fedhe filachuu danda'a jechuu irratti yaaddoo qabaatullee seera federaala keenna keessatti barii filannoo dhiif tokkollee hin jiru filannoo teenya durumatti hin deemmachuu mallee jedhu. Ameerikaatti namii gaafa filannoo buufata filannoo dhufeetiin filachuu hin dandeenye poostaan ergeetiin filachuun wom jiraate seerum kanaan bulanillee. Akka bulchooti filannoo Ameerikaa jedhanitti poostaa erganiitiin filachuu irratti agammaatti rakkoo filannoo irratti fiduu dandeettiin argina. Ameerikaan guyyaa 1960 keessatti abba fedhe filatte.
Eega pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp kaleessa biyya Jarmanii irra akkidaan baajataa jirutti qeeqanii fi hangoonni raayyaa ittisaa Yuunaayitid Isteetsi akka loltoota Yuunaayitid Isteetsi Jarmanii keessa maaqeffatanii jiran 12,000 baasan beeksisanii booda Yuunaayitid Isteetsi ammas humna waraanaa ishee dabalataan Jarmaniidhaa baasuudhaaf qophaa'aa jirti. Raayyaa ittisaa Yuunaayitid Isteetsitti dameen ajaja Afrikaa har'a akka beeksisetti ka jalqaba bara 2008 irraa jalqabee magaalaa Stuutgaardi dhaabbatee jiru waajjira isaa muummicha achii baasuuf karoora jalqabaarra jira. Raayyaan ittisaa Yuunaayitid Isteetsi ajajni Afrikaa godaanuuf akka karoorfachuu jalqabu itti himamee jira jechuudhaan raayyaa Yuunaayitid Isteetsitti ajajaan damee ajaja Afrikaa jeneraal Isteefen Taawunsen dubbatanii jiru. Ta'us garuu filannoolee kabiraa xiinxalee bakkawwan filatee aga murtiirra ga'utti baatilee hedduu akka fudhatu dubbatan. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Hayyuu dura adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa 7 mana baa'uudhaan kaane amma akka biiroo baa'otaa gulillee jirtutti deebi'eetan hojjate hayyuu eeyyamanii jedhu. Sahayi Daamtootti dubbisa.
Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa har'a waajjira adda bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee Gullalleetti argamutti hojii idilee isaaniitti deebi'anii hojjechaa akka jiran ibsaniiru. Akka hayyuu dureen kun jedhanitti manaa bahanii gara hojii akka deemaniif heeyyamni qaamolee dhuma kanaan dura akka isaan manaa hin baane dhorkan irraa akka kennameef dubbatani.
Kaleessa guutuma kanaan dura dhufee mana turuu qabdaa. Jedhanii sanboodha immoo takka tureen namni manaa kan bahiin jedhaa turan sanumatu dhufee boorra jalqabdee hojiidhaaf nageenya kee eeggataa bahuu dandeessaa socho'uu dandeessaa jedhanii nutis ni hordofnaa jedhanii egaa kan warra dhaabbadde hin deeme egaa nageenya keenyaaf gaafatamaan warra nageenya eeguudha nuti waan. Nageenya keenya akka itti eeggannuuf gibiraa hin jiraatu sanumarra dhaabbadheeni har'a ijoollee bira deeme gara waajjira. Namni keessatti hedduun ni turani hojiirra warra tura hojii seenaniiru har'a isaan waliin ijoolleen keessatti gumii sabaas ni jirani. Isaan kanaa wajjin waan ni taane egaa warra kaanii boorastaan itti darbine. Waamallee hojjettee fi ijoolleen waadoo jira rarra'eetu jira kanatu mul'ee deemne.
Tole obbo Daawud har'aa qabdanii gara waajjira keessanii deemtanii hojii hojjechuu ni dandeessu qaamolee isiniin jedhan kana eenyu akka ta'an beektaniittu?
Akka dubbatteetti isaan kun huccuu isaanii. Kan warra federaalaati haa ta'uuti isaan kun akka nu baddeetti ijoolluma ajaja fudhattee dhaamsa fiddee dhaamsa geessuudha akkuma akka dhiyoo kana kanuma abaluu isaanii beeku garuu kanuma poolisii federaalaa akka uffataniidha.
Humnoonni nageenyaa mootummaa naannoo mana jireenyaa keessanitti nageenya keessanii fi jechuudhaan akka isin eegaa ture kaaftaniittu humnoonni nageenyaa kun har'oo isin eegaa jiru moo eegumsi kun isinirraa ka'eera erga isin gara hojiitti har'a deebitanii?
Argineen egaa eegumsi kun takka takka duruu ni majira takka takka ni ka'a kanuma keessa ammatti nootisiin goone xiqqoo bokkaa fi waan inni waan jiruu fi baanee madeebine nuti.
7 darbeef hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa akka manaa hin baane dorgamuu isaanii hordofuudhaan koreen giddu galeessa adda bilisummaa oromoo waltajjii waajjira dhaabichaatti gaggeessummaa itti aanaa hayyu duree adda bilisummaa oromoo obbo Araarsoo Biqilaatiin gaggeessaniin murtoo adda addaa dabarsuun isaanii ni yaadatama. Dhimma waltajjii kanaa ilaalchisuudhaan obbo Daawud akkas jechuun ibsaniiru.
Hun dandeenyu isaan wajjin isaa ta'u nuti isaa ta'u maaliifi qaamni kuni qaama seera ilaaluutu jira. Koree seeraaf to'annoo kan jedhu isaan kun ibsa baasaniiru qormaata gahaa fudhachuutti jirra. Kanaaf miseensonni hanga nuti murtii beeksisnutti hojii isaanii idilee guyya guyyaa hojjechuutti akkatti fufan jedhanii ibsa baasaniiru nuti. Dirqama qabna kanaaf hojiitti hojiirra oolchuu fi waan dhimma kana amma seera harka jira. Kanaaf isaan dirqamni kasaaniiti. Koratu isaan tullee akkuma hoogganaa filee isaan kanas warra koree seeraaf to'annoos kormatu fileera.
Torban lamaan darbeef hayyuudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa nageenya keessaniif jechuun humnoonni nageenyaa mootummaa mana jireenya isaaniitii akka hin baane dhorkuun mana keessa isaan tursiisuu ibsuun isaanii ni yaadatama. Uggurri mana keessaa akka isaan hin baane irratti taasisamee ture kaleessa jechuun adoolessa 23 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgalarraa eegalee akka irraa kaafame ibsuudhaan manaa bahanii hojiif gara waajjiraa deemuu akka danda'an humnootuma nageenyaa dura isaan dhorkeen itti himamuusaa ibsaniiru. Garuu ammas bilbilli isaanii 71 irraa cufame ammallee akka hin banamneef raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Eegaa Caaluu Hundeessaa ajjeesaniin duubatti fuula hedduutti homedduutti ta'e warri Finfinnee illeen rakkoo hedduu himate. Namni Finfinnee dubbifni tokko waan qa'ee isaatti mana isaatti ta'e jedha arginutti tujubee dubbise. Poolisiin illee tana daddee dhufan.
Artist Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee booda kanneen miidhaan irra ga'e hedduudha. Kanneen keessaa tokko jiraata magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Ismaa'il Abbaa Biyyaati. Obbo Ismaa'il akka jedhanitti boorumtaa Haacaaluun ajjeefame gareedhaan kanneen wal fiigsisaa turan ituu hin yaadin mana isaanii seenuu dubbatu. Innaa sana maal akka uumame akkasitti naaf ibsan.
Makkaatii mana kootii sinnafne kan maal tokko sinnafne kan waa hundaayyuu hiikii mana keessaa keessatti manni dhiiga qofa bakka dhiiga qofa amma walaa hin girgiddaa isaayyuu hin qabne qeerroon qatanii dhufanii seenan walakka qatanii seenan yeenan ulaarraa banee barri dhufanii galan jarri ala jarri natti as muqatan bakka waan afaan oromootii kan haasaa jiru kennaan. Antaaloonii as mana hirribaa tokko ijoollee qeerroodhaash mana sarviisii jira sarviisiis garaaf hin dhiisu ijoollee qeerrootti mana guutuuchiddii guutuutti dhufanii namman ijoolleen.
Namoonni mana isaaniitti seenan meeqa akka ta'an adda baasuu danda'u yoo ta'e qeerroon maaliif ari'atamaa dallaa isaanii akka seenan obbo Ismaa'il gaafatamanii.
Ijoollee akka dhiphisanii waan akkasii kan beeksisa barbaadu. Guutanii saaloonii guutamee iddoo dhaabbatamu. Turri jala afur jala ayyuu nama guba fuula namaa guba yeroo sana keessatti adda dhiyaan walakkaadhaan ijoollee kootisaa gara irraachisaa ture beekwaan ofii kootii yoo boonicha bira ijoollee rinkoosii barbilipsii irratti akkuufi ajaa'ib darbatamu ijoollee dhukkatee.
Obbo Ismaa'il akka jedhanitti dallaa koo keessatti ijoolleen reebaman fuullee dallaa kootitti illee kan du'an jiru jedhanii waraqaa eenyummaa nama du'ee tokko of harkaan qaba jedhaniiru.
Ijoollee kan falaxan ijoollee dhuunfaa ija gaamsanii ijoollee dhiiraa akkas harka dhoksasanii jiru dhoksasanii jiru dhoksasanii dallaa koo keessatti maaliin dallaa koo keessatti barrii koorratti kan du'an ijoollee lama kan tokko ammayyaa hundinaan isaan harka jira waraqaan isaa jechuun. Maktaawwiyaan isaatiin vitoorii waan akkasii kana jijjira kan bakkee irratti fagaa'ee jala achumaan kaasee akkasii qabeedha. Maqaa isaa yoo barbaadde dhahuun hin danda'amu.
Obbo Ismaa'il ijoollee koo kutaa tokkotti galchee dhagaan akka hin arganne firaashii jala dhoksee miliqnee irra jedhanii qabeenyaan mana isaanii keessa jiru garuu manca'u dubbatan. Kanneen dallaa koo weeraran erga adeemanii booda poolisiitti yadhee poolisiinis dhufee ijoollee miidhaan irra ga'e fuudhee deemee jedhan obbo Ismaa'il. Kutaa kolfee qaraaniyootti itti gaafatamaan buufata poolisii ayyar xeenaa komaandarsii Saayidisaasaa guyyaa sanatti maal akka uumame mallaskaachoof hin naa ibsan gochu wal fakkaatu raawwachuusa dhugaa bahaniiru. Akka jecha isaaniitti waxabajjii 23 dargaggoonni ajjeechaa aartistaa Caaluutti mufatan naannoo Alam Baank jedhamutti komee isaanii ibsachaa turan. Gareeleen adda addaa jiraachuullee ibsaniiru. Gareelee kanas gorsanii gara dhufanitti deebisuu isaanii yaadachiisanii jiran. Haa ta'u malee san booda walitti bu'iinsi uumamuusaas ibsaniiru.
ነገርግን መሃል ላይ ወደ ኪዳነ ምህረት መድረሻው አካባቢ ላይ ከትሮፒካል በታች ከመንደር አካባቢ ላይ ተደራይተው ሌላ ወገን ይወጡ ወገኖች ጋራ ግጭት ተፈጥሯል ተጣልተዋል
ግዱን ማንገረናኖ ኪዳነ ምህረት ጀደሙቲ ትሮፒካሊ ዳገድት ገንደከይሳ ኢጃረመኒ ረሚ ወንፈወሊ ወልት ቡአን ኑትስ በከቱረራ ናኖ ሰነገው ያለ ይጅራ ረቆ ሰነተስ ገበይ ሱፊያለ ገምለማኑቲ ከነን ሚጣን ረጋይ ትራን ከነን ሚጣን ረጋይ ገረቡ ፈታያላት ከስኔ kan momiidhaan nurra ga'uu mala jedhani waan sodaataniif dallaa namaa seenanii turan eessa dhaqu akka barbaadan gaafanne geggeessineerra buufata fayyaa kanneen turanis gargaarsa sadarkaa duraa godhamee fi ogeessonni fayyaa xumurreerra waan jedhanii nu mirkaneessaniif karaa yoo bu'an ni miidhamna jedhanii waan sodaataniif konkolaataa bulchiinsaatiin naannoo yoo deemne miidhaan nurran ga'u jedhaniin geenyee jirra. Kaan immoo kanneen kumatti hedaman haleellaan nurra ga'uu mala jedhanii kan sodaatan dallaa namaa kan seenan jiru nutis daangaa oromiyaatiin keenyee gorsine geggeessine deebinee jedhan. Kanaan duras magaalaa Finfinnee keessatti walitti bu'iinsi wal fakkaatu uumame lubbuu namaa hedduun darbee jiraa qabeenyaanis manca'eera. Ajjeechaa aartist Haacaaluutti aansuudhaan jeeqama uumameen isa kana duraatti bifa adda ta'een jiraattonni magaalaa Finfinnee hangi tokko ofii keenyaaf qabeenyaa keenyaaf eegumsa goona jechuudhaan innaa socho'an argamu. Kun immoo naamusa naga eegumsa mootummaaf bifa seera hordofeen yoo hin qindaa'in gaarii akkan ta'in hedduun qeeqaniiru. Komaandar Siisaayid Isaasaa kana laalchisee akkas jedhan.
ማንም ሰው ቅር ብሎት በህጋዊ መሰረት ቅሬታውን ሊያሰማ የሚመጣ አካል ሊኖር ይችላል። ያንን ቅሬታውን አሰምቶ በጥሞና መሄድ አለበት። ነገር ግን ህግን ቢተላለፉ እንኳን ህግ አስከባሪው እንጂ ህግ
ለኤኒ ዩ ካን ኮሜ ቀብ ካራሴራን ኮሜ ሳዴ ፈቹ ደንዳ ኮሜ ሳሰና ስለገይ ሲፈቴ ነጋራን ዴቢው ቀባ ገሩ ሴረረለ ይወደደርበን ቃማ ሴረ ኤክስ ሱቱ ሴረ ኤክስ ሰማለ ኤኒ ዩ ቃማ ለማፋፍ ሰደፋተ ወልት ቡነ ከረን ጅራን ወለማን ሲስነ ቱሬ ከነን ኩንስ ዳታኒ ከነን አጋደር በኒሚ ዳገ ሲሰኒ እትፉ ፈራ ኮና ከሲያከን ኡማም ደገጎተስ ሐዋስ ጀሱ በጂስነ ጅራ ጀደን ሞቱማፍ ኮሚሽን ምርገናማ ኢትዮጵያ ኢታ ምርገናማ ኡማማ ጅሩ ከንቆራታ ጅሩ ተኡ በኤክስ ሴራ ጀዳ መለስካቾ መሃ ትንፍኔራ
ቪያ ፋኖ ሮሞ ጃጋሶ ጅርተን
ከነቲ አንስኔ እብሰጉላላ ከን ኢማማት ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ሲኒፍ እስና
ኡመቲ አፍሪካ ኡፌ ሳራንገዲም ገርመሌ አሪቲን ለኮብሳ ደበላ ጉደታ ጅራም አፍሪካኖኒ ዲበንታ ጃተማታን ኡምሪንሳኒ ወጋዲ ደሚሸኒን ገዲላ ከነጀቹን ወጎታ ኩደንዱ ፈንከሰቲ ኡመቶታ አፍሪካ ኬሳ kan miliyoni dibasadi fi miliyoni digdamatan dargaggota umri ogga kudashani haga diddami afri tawu jachada humni kun irrejirensi hoji marbada sanawante efi fedi kana gutu daf afrikan woggota digdaman dufanif wogga woggati carra hoji hara miliyoni kudasadde umutu ittijira akas yoteda kan afrika badatu tate argun dandamu sanaf United States mudde barakma lama fi kudasaddeti egale guddina fi misoma Afrika safisu ratti kan tiyefate imamata prosper Africa jedamu ifagote kayonsas daldala gamalameni investmenti United States fi Afrika gidduti halan akadabalu dandesi suda USAID itana bulcha dame Africa Chris Meloni nibsu.
We want to do that because that's where job creating long term self sustaining economic growth comes from.
Sanagochu kambarba nefi tarahuji umun akasumasi guddinni dagde warin sakabu kan umu dandau hala kanan wantefi. Jaran itibufan Chris Meloni kayo prosper Africa inna baldinan addesan.
So the first thing that Prosper Africa is doing is created a coordinated one-stop shop so that both African and US investors
wanijal kaba Prosper African hojechwe gale bufata tokko garummo kindate investoronni United States fi Africa edor matokotti wan barbadan gafachu yokin argachu kandande sisu ani kanan kaba ani mo charra investment ti akasin kawje chudan yada ul jijiru kandande sisu darbemo mala fitam basu degeru akamin daw dande nya walta jijedu umuda ture kanjalan hagan salbara garumo baye barbaci sada jeden Chris Meloni kayun lamafa hariro daldala biyota Africa fi United States gidduti safisuda galma kannen fitam basu fi embassy one United States Africa kesajran tuta yokin gare dimma kana fitam basan ijarun sektara dunfa biyota embassy one kunite argamani walin dalaga barbaci hojechun carra biznesa addabasuda jeden Captain Sarafa Prosper Africa hojjetu wine daldala investment Africa nakau hoji kanaf akatolutti hala barbaci sota an mije sudaf daran ratto hojjechuda sarajechun de gersa teknika fi mamata gochu akasumasi motumoniste hawasni aka imamanni kun fit ambou geisani aka bariu kin aka de geren dende sisuda sun kayu itikame sana safisuf kara salpisati daldalli Afrika fi Amerika giddut akka jajjabaatu ni dandeesis na jenne baye abdina jechuudhaan isa ittaanaan bulchaa USA damee Afrika Chris Maloney dubbatan tuke ibsi gulaalaa harraa yaadasaa tumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan Eid Mubaarak jecha manzuma raayyaa abbaa machaa kan dhiisanii kenna. Tarratanu managa khisnu gulaq bokonna dan sagabadda saganta fana marati tana ansora la khit
salawatullahi wa salamullahi ala nabiyyika wa khayru khalqillahi salawatullahi wa salamullahi ala nabiyyika wa khayru khalqillahi bismillahi jadda jal qabdura arrahman arrahim rahmatum azara alhamdulillahi ni'ma saundara galata izati kunugenye ara الصلاة والسلام على أشرف الولاء سيد العالمين جعل أنبياء الرهوان وصحبه تابع ثمره جرد مكرم فرقة الناجين على نبيك وخير خلق الله فارونك تربي سنقلتي فدا يادك يسمن فقرقر سفدا أمر لا فاجبا ستنرك فدا شرين سجني عن ستن بقدا زنبيك وسرارا سيرك بربادد يا رب اغفر لنا ان كان زكدا ملك الدنيا اخره انت من افددا احاجان كن يغدال مبكانو غي على نبيك خير خلق الله لا شريك لك في مل وانجرو موتي موت واني عزيز اجبار يا كنبيك مو اركم كيرو ابا فدشوم يا ابا فدشارو غفتا جبسي غي وكلو غرغارو ني ارغون دوا مخلوق نتجرو Jara karaha ke rati wal gargaru Kambati ladi ke hake gari jaru Amas nifika ganjali narra jiru Jara hake dike bati lai jaru Ejumani lala injar jaru naru Namani ka jelche nyutu jijiru Namani jali seskanka jelchunjiru Alimun kabiru Fasubhanallahi ala nabiyika Khairu kalkillahi Assalamu alaikum ya ummat taha Rabbinge nyagamto kumrada nugawa garadan kadanna ninnu blaga ninnu hada sidu samia wataha sila suntinin tasifni maduta ya ikhwata limami wana daga warabbingu nala fidrana za ufiradu bajun sila sizataha miya rawayo bulumana sa miya zirangaha Inno na da gai ala nabiyika khairu khalqillahi Ma'na ubalu madu bata ilahin Surah ala imran banadu karayi Ayadi barra jalka bishanin Ya humma salisam kalbi badu kayi Ati zubbo lisa gurmu wali tayi Ubalu maje chumba dalo tayi Adu wintu kumada buke nyawa Qur'ana tu kamno malif ta'ala kuwa Rabbi nadda bafa chawranu duwa Otu karan jiru malif din nabuwa Namu dini ka naul tazi zuhawa Garu islamu mamba kida bekuwa Sabam di dini kenya tayya afanduwa Jiddu muslimu taadaba miukuwa Nubbulu man limnan hesadu fakuwan Ntani harkaduwa Na'udu billahi ala nabiyika Khairu khalqillahi sabamni harranu di faida tu kodamne wantinu di watu kubuzu dadamne kanna mirakina baka zambamne kufne malembeine zataka kufne wambirante ina obolu madamne obolu maafani malewan argamne jacharga marabbi suatu kodaganne al muslimu kalbunyane waljabe zanjane.